Omutima gwange wagutwala sefuna sebaka mubulamu bwange sefuna okubara wagenda sebaka Omutima gwange wagutwala sefuna sebaka Munango bawanika watyango zetu tese sanuka jendi mama Omutima gwe kute chiricho sobulamu gwange Changa, nono wanga wefumula Nalugwa muze nyabo ntegete Akusinga muno nyamuze Aba kazi tuwe changa Nono wanga wefumula Nalugwa muze nyabo ntegete Akusinga muno nyamuze
Okubara wagenda sebaka